kuwa tipsy, pombe kidogo na geuka fisi. Yamune baby, kwango I missing. Make me show you what I'm drinking. Johnny Walker ana run kwa damu. Johnny Walker ana run kwa damu. Nataka ni jina nice kidogo. Nataka ni enjoy kidogo. Nataka ni kunywe. Kuliko vandem. Basi siku na magadem. Na tuko na mabitu ya nitu na vandem. I'm the best to see it like you don't know. Bandman, you can never control. Tunafanya wazungushe viuno. Alafu badae guzanisha viungo. Shauri yako, shauri yako hey. Ukilewa ukibleki, ukilewa ukibleki. Shauri yako, shauri yako we. Utabaki bila senti, utabaki bila senti. Nataka ni jina eskido.